ngayizwa
kanje
ya
ngiyakubona
kwani
usitshela
wazi noma rap kwani noma naya yona kilo
yisana
eh ngizobe ngayi
Yo, ngangishel ngomude mude sibhamise nyone ngiphethe iglocka Noma zama ukuba zivalo mina emnyango ke andoka Winyoni kilonke, awunasibindi ke uphakame ngami Yazi yadabukisa shame, ngisedisalifend lami Awunasizathu sokungizondo shawe peer pressure Basigobo usungisukelile, sifine ngibuyisele my pleasure Seni ngale ndlulamiso, inqume mina bebade Ngisicabula isikhumba sayo ebusweni ngeze ngasibhange Uzama ukwenzani, nolayini abangenamzondo Futhi uzama ukuhlekisa nesakhiwo somkhokho Yekela ukuphosa i-rap uhambe uyofesa kaphepha Wena nkazi, futhi afune indaba mfazi wephepha Angisho kakujabulisa ukuthi ngikuphendulile This is the beginning, with the end of usufile I choose to never miss it, this is directed to you Ngoma ngi-one man uphinde ukugcwala I don't need a crew Ngeza kuneba usuku mo, ndawe isula mo Stila ngisabi, I'ma fuck you mo mo Uye kukungithatha kancane, wena 17 Namahlombe engathi unekiwe, kanje limise kwesikini Are you happy now, ngifeza amaphupho akho ngokudiza No obsession with me, yona ezokubulalisa Ngibuyisa kuma-basics now, ngiyacasulisa Kwi-rap is a must, ukuthi urhyme ngiyafundisa Musukubalisa, usukukhamisa Wey, konje nasesigele babekudluzu nokukhamisa Ngawa ngikhangisi, futhi angisabisi Nayo inombolo yakho, umbethe isikhumba wena mpisi
Ey, kuzobe ngazi, asikuseke, boy. Male.